Fabiri ese kwari benshi byaba mari riki
Yesu ati mubicaze ubwatsi butoshye uzane icyo mufite ganirize data data warakoze
Mugaburira no.